כזה, ולנגונם בנם, אז הוא כאילו גם איזה נה, סנטו נתקע כזה לסמרי, הוא מביא להוי, הוא עושה מבגע ולמונסי, אבל אני קוראה, ובדיעני נה טרנספורט, אבל נו בצל, ותמו גורל, אבל פתא נומן, abafite imyaka 35 uyu mwana uri ahantu wamubereye nyirarume akaba yitwa Gihozo mu myaka mfite nabonye byinshi cyane cyane u Rwanda rwacu rwagiye rugira amateka ariko nk'inkuru namuhana ndagera kuba namubwira n'inkuru ebyiri inkuru zagiye ziranga amateka y'u Rwanda zagiye ziranga Abanyarwanda izo nkuru ziraganisha ku rukundo ubwo ndabarambere intambara ya Jenoside y'abatutsi kera abanyarwanda bari bafite urukundo urugero habagaho muri iki gihe igihe ambulance z'imodoka za ambulance zabashaga gutwara abarwayi igihe zari zitaraza hari ukuntu abanyarwanda bajyaga bafashanya igihe wa murwayi yarwaye habagaho ibintu bitaga ingobyi abantu bakajya kumutwara bakamuheka iki gihe babantu nyiruguheka ntago barebaga ngo uyu muntu afite ubwoko bunubu kandi babaga ari abantu benshi banyuranye bamoka atandukanye ku buryo bagendaga bakuranwa ugasanga icyo kintu cyari cyiza abantu barafashanya barasimburana batarebye umurwayi ese ni bwoko ki icyo kintu cyari cyiza indi nkuru wenda namuha nayo ni nk'inkuru ijyanye n'ikintu bitaga ubudehe kera iki kintu cy'ubudehe umuntu yabaga yahesheje akayoga agatumira abantu abantu bakaza bakamufasha mu rwego rwo kumuhingira mu rwego rwo kumwubakira nk'urugo ibyo ngibyo byose wabonaga ko ari urukundo iyo ugiye kureba wasangaga cya gihembo cyo kuvuga ngo ni inzoga ntago mu by'ukuri cyari igihembo byabaga ari nk'uburyo bwo kugira ngo bafashanye ugasanga byose byari byiza abantu bahuriye basenyera umugozi umwe ariko ari intambara nyine ibereye ntibyagaragaye ko iyi ntambara yari yarigishijwe ko abahutu bagomba kwica abatutsi ariko mu by'ukuri ubundi abanyarwanda bari abanyarwanda basenyeraga umugozi umwe bari abanyarwanda babaga bafite urukundo izo ngero natanze icyo rero numva twakwifuriza abana bacu b'iki gihe ni urukundo mbere na mbere urukundo akabana na mugenzi we atarebye ubwoko akabana na mugenzi we atabaririje tise isura yari bwoko ki nyoko yari bwoko ki ariko icy'ingenzi tugomba gukora ni ukubabwiza ukuri ku byabaye tukababwira amateka tudaciye ku ruhande tukamubwira uburyo ababyeyi be bapfuye ibyo bifasha umwana kumenya ukuri n'igihe akuze akazamenya kwanga ikibi akazamenya ukuri akumva ko nta nyungu yo kwica mugenzi wawe akamenya ko icyangombwa ari ukubana ibyo ngibyo iyo umubwije ukuri bituma nawe iyo amaze guca ubwenge amaze kumenya ubwenge yifatira ingamba azabasha no kugira no gutanga n'ayo mateka akababwira ko icyaha cyo kwica ari cya kibi ko icyangombwa ari ukubana abantu bagasengera umugozi umwe kandi muri rusange ibyo nabyo bidindiza n'igihugu izaba ari ingufu z'abaturage ziba zihagendeye iyo hagiye kuzamo ibintu nk'ibi byo kutumvikana iyo habaye ukuri rero ukuri niko kubaka numva rebyo iyo nkuru na yamubwiye
murakoze cyane sinzi wibaza cyane ku mateka kandi numva ko mu by'ukuri ngo igihugu kidafite amateka sinzi ibindi bongeraho njye nakwibariza ni nk'ayo mateka waba warayabwiwe cyangwa wayabayemo
amateka nibyo navuze mfite imyaka 35 ibyo byose ni ibintu nagiye mbona n'amaso yanjye ayo mateka nayabayemo ndayazi narayabonye
hanyuma gihozo turaziranye ku buryo buhagije wenda nubwo turi hano muri iyi gahunda wowe uri umuntu mukuru ugeze muri seziyemo urasobanukiwe izi nkuru akubwiye ni ubwa mbere azikubwiye cyangwa yarasanzwe azikubwira ese niba azikubwira nicyo zikumarira hari icyo wamwibariza n'icyo wamwisabira
turabona mu buzima busanzwe nasemuriye ariko ntabwo twari twafatanye umwanya ngo tuganire kuri ibi yambaza amasomo yanjye uko ameze uko mwiriwe bikarangira ndishimiye kuba tubashije kwicara tukaganira ibyerekeranye amateka y'u Rwanda akambwira ibyo nkuru yabayeho kuko we bibayemo njye ntabwo nari nzi nkamubaza ubudehe byari iki ijambo ry'ubudehe ntabwo ikindi nabazaga iby'ubudehe ntabwo nabisobanukiyeho hanyuma kandi nanamushimira kuri ibyo mwizereza kuri urwo rukundo kwizeza kuri urwo rukundo asabye nabigerageza ntacyo nshingiyeho nta n'inyungu ufiteho kuko kubona aho bibwiye cyangwa kuko twaba tubanye urakoze
yarakoze igihozo arambajije ati icyo kintu cy'ubudehe cyari kimeze gute ko ntari nkizi ubudehe cyari igikorwa nakwita nk'umuhango abantu bahuriraga hamwe bagafasha umuntu umwe bakishyira hamwe bagafasha umuntu mu rwego rwo kumuhingira mu rwego rwo kumufasha bamwubakira mu rwego rwo kumufasha igihe wenda rimwe na rimwe wenda yagize ibyago uretse ko bitabaga ari cyane ariko kenshi yabaga ari nk'umusanzu bamuhaga kugira ngo yizamure mu ntera cyabaga ari nk'igikorwa ariko kirimo urukundo kidashingiye ku moko kidashingiye ku ki cyabaga ari igikorwa cyo kugira ngo bamuhe umusanzu kugira ngo nawe agere ku rwego rw'abandi
murakoze cyane kubera iki ari yo nkuru mwahisemo kubwira gihozo
inkuru impamvu nahisemo kuba ari yo nkuru namubwira ni uko ari yo nkuru cyane cyane igaragara mu urukundo aracyari umwana muto ariga urukundo burya urubagarira hakiri kare ukarukurana ni nayo wo musingi w'ibyo byose iyo ufite urukundo n'ibindi byose bishamikiraho iyo nkuru izo nkuru rero zombi namuhaye ni izagaragaza urukundo rwarangaga abanyarwanda batishingiye ku bindi ahubwo ari ukugira ngo bafashanye nkaba namugira inama nawe ko urwo rukundo yadushyira no mu bana bigana akajya ababwira ko icya mbere ari urukundo urwo rukundo iyo ruza kubaho ntabwo ubu bwicanyi bwa jenoside bwo kwica abatutsi buba bwarabaye akaba ariyo mpamvu namuhaye inshingano y'urukundo kugira ngo bibe mu bana bigana
murakoze gihozo uru rukundo bakubwira usobanukiwe n'urukundo akubwira urwo ari rwo ese wowe wumva niba akubwira agushishikariza ko wagirana wagira urukundo muri wowe ari nabyo adusobanurira ko mu by'ukuri iyo haza kuba urukundo nta jenoside iba yarabaye ibyo bintu urasobanukirwa n'ibyo akubwira cyangwa hari icyo waba ushaka kumubaza
murakoze nabisobanukiwe neza mubikumvishije naba mubwiye ikintu bari bagamije kuba anshishikariza urukundo nta kindi numva narinzeho ni byiza kandi munezereza yuko nzabikora haba muri bagenzi banjye kandi mbikora ntacyo ngamije cyangwa ntacyo ushimiye cyangwa nta n'inyungu mufiteho umurango w'undi
wenda biragaragara ko nkuba wenda yabaye ntoya cyangwa se yabaye ngufi nagira utuntu nka tubiri mbibariza ese muri iyi gahunda turi muri gahunda yo gushishikariza ko abana babwirwa inkuru zabaye nk'uko arimo kubivuga nabo bakagira umutima wo gushira ku bute bakabaza ubona ko kugeza ubu ngubu nibura uyu mukobwa wawe ajya agira nibura umutima wo kwifuza kukubaza no gusobanukirwa nibura nk'ibintu atasobanukiwe byo mu muryango kuko biragaragara ko ufite ubutwari urakuze ko mukuze cyane mfite umusaza wanjye umbyara yavutse muri 1930 aracyariho baje guhunga ku ngoma y'ibiboko sinyezi yari niba ari ibiboko ni igihe cy'ibiboko 1936 nibwo yagiye bugande abiyo kugeza n'uyu munsi ejo bundi twatanga muri 1994 mu kwezi kwa 12 ariko nta na kimwe azi ku mateka y'igihugu ubu nibwo agenda ashakisha atekereza iyo myaka none njye nkibaza nubwo ukuze ariko ntabwo ukuze cyane ku buryo burinze ubwo butwari wowe ubukura hehe ese ubona kuri iki gihe cyangwa wenda nk'urugero nk'uyu mukobwa afite ajya agira akantu ko kwifuza kuza nibura kukubaza nk'umuntu mukuru uramukurikiranira hafi mu bibazo by'amasomo n'ibindi hari ikindi akubaza arenzaho akubaza
nibyo koko iyo ugiye kureba ko usanga umwana afite inyota yo kuba yagira n'ibindi amenya bikaba ari muri urwo rwego rero nanjye numva ngomba kurushaho kumushishikariza akamenya amateka akamenya ibyabaye mu Rwanda kugira ngo nawe ejo hazaza azabashe kumenya ukuri nyako kw'ibyabaye mu Rwanda naho muri rusange akenera kuba yamenya n'ibyo bindi kuko iyo yumvise ko abantu bapfuye akenera kumenya igihe uburyo jenoside yateguwe akenera kumenya uburyo abantu bicaga abandi icyo babazizaga ibyo akaba ari ngombwa kugira ngo umwana nk'uyu muntu amusobanurire amubwire uburyo jenoside yabaye uburyo yateguwe uburyo abantu bahoraga abandi babaziza ubusa kugira ngo nawe ejo hazaza azamenye ukuri kw'ibyo byabaye ibyo rero akeneye kubimenya
ni iyihe nkuru ni iyihe zina ushobora kubereza iyi nkuru ukakubwira ibyo baje nanjye
izina nayita ko nayita urukundo kuko nirwo bagomba gushingiraho kandi natwe turi bakuru kuko n'abakuru iyo ubwo bwicanyi babugiyemo urukundo akaba ari rwo nayita kugira ngo arushingireho ari narwo rwakubaka ibyo byose
hanyuma kenshi na kenshi hari ijambo rikunda gukoreshwa mu kinyarwanda ryitwa urwibutso nk'ubu ibi bintu uvuze hari elementi cyangwa se hari utuntu nanjye nagiye nkuramo dushobora kugufasha mu buzima busanzwe numva nubwo ni mukuru ariko si mukuru ku buryo burenze nkeneye nanjye muri make hano nahungukiye byinshi kuva saa tatu za mu gitondo hari byinshi cyane nahigiye kera nibukaga ko kera tukiri hanze hari umucecuru wanjye akundaga kuducira imigani yaba imigani imigenurano ejo n'ibindi nk'ibyo ngibyo iyi nkuru tubwiye ndetse na Gihozo nyuma y'aha ngaha Gihozo arajya mu bye ujya mu byawe hasigaye gahunda isanzwe yo kuri telefoni ni uruhe rwibutso tubicishije mu mugani waducira cyangwa ucira Gihozo niba nakumva niyumva uwo mugani bizamwibutse iyo mvuga wamubwiye ku buryo atatezuka ku byo mubwiye hano
urakoze ni byiza ko Gihozo ajyana urwibutso rw'umugani umugani numva namubwira wamufasha no mu buzima bwe aracyari muto nuko igiti kigororwa kikiri gito namenye uko akiri muto nibaza ko no mu buzima bwe bwose azabana neza n'abandi akamenya ukuri aho guherereye umva ko yari ari umugani namuha kandi umugani namenya agaciro kawo uwo mugani uzamwubaka mu buzima bwe bwa buri munsi
hanyuma wenda murakoze cyane sinzi niba Gihozo hari icyo ushobora kubona kuniganya ijambo cyangwa se sinzi niba hari icyo wakwisabira Gihozo inimpanuro turaziranye ariko uko twaganira duseka ariko ibi ni ibintu nkeka ko yafasha umuntu uwo ari we wese uko yabuze uko ari we wese
icyo narinze ni ugukomeza n'ubumwe bitanu nabivuze nakomeza mushimira kandi n'umwongeraho kandi umushimira kuri umugani amahe bikwiye kuzamera impamvu y'urugendo rimwe kuko mwavuze ko uri mutoya hari icyo uzamfasha harimo n'icyo bizacyumvira abandi murakoze
ngira ngo nanjye wenda icyo nakongeraho kuri ibyo mvuze ni uko ngiye kurushaho kuganira na Gihozo tukaganiraho birambuye ku byabaye ku mateka yaranze u Rwanda kugira ngo abashe kubaka ubuzima bwe bw'ejo hazaza abashe kumenya ukuri abashe kumenya uburyo azabana na sosiyete umva ngiye kurushaho kumuha ukuri kose kw'ibyaranze u Rwanda kugira ngo nawe azabashe kubaka sosiyete ye mu gihe azaba akuze
murakoze cyane
murakoze